en ñalli ɗo ende jeegom men duuɓi ujunaji ɗiɗi e sappo e jeenayyi oɗon kettini dande studio kalangu yamde joyi mintaji sappo e jewoni ko wittori kibaruji mon e fulfilde komin Omar Hamad jangantaw nani ko e kibaruji ɗum woni nimɓe capanɗe joyo e joyo hiite ñaami faaɓe laati ndondi e capanɗe tato e jeɗɗo mbarmi nder maɓɓe capanɗe tato e nayo fimon huƴƴinake ɗum woni dimma bonnode loore sitarna puttuka kegal lasara nder banguere ayerport no watti e sansi on nanan ko mawɗo soogueji pipa galluñame haali hande woni konimɓe ummodi e lewru sumayere ɗum du hawtade e ɓeydugol ceede ɗum woni kulle dow luuɓe on nana ɗum e nder kibaruji meɗen yewtere meɗen pindina hande on nanan ko maître gojo maymuna haali dow filla faddede mane mbiyen paddaki neɗɗo comme sériana gendarmerie kori jamhirtema yerno kalirannomi on e nder koye kibaruji meɗen capanɗe joyo en joyo hiite ñaami faaɓe gartindodi capanɗe tato e jeɗɗo mbarmi nder maɓɓe capanɗe tato e nayo fimun no huƴƴini ɗum woni dimma bononda gaɗɗo kegal lasara nder banguere ayerport mo galluñameyi ɗum do ko ɓuri nimɓe sappo kam en tefi itta essence loore sitarna camka ko hiite ummodi e mum no capitaine hamani abdoul aziseu mawɗo soogueji pipa galluñameyi wiri Moussa Hassan lamdiɗama fawoɗi
la population a tenté de siphonner
himɓe ɓattin noon gam keɓa garna neban ko tawa e mobel ngel enda komin gari min tawi ɓe goni e gollal ngal ɗo min tefi min dirrinaɓe famin gaɗa hono faguere lobbere de ɗum tiiɗi sanne se pette yiite gon ñaari ɗe andaka fo toye ƴuwi ɗum waɗi yiite ummi ɗon endan mobel ngel felli hinni jokka en huɓɓa ko ɗum timmono min kisa kina himɓe ɓe yiite nge wari capanɗe joyi e joyo noon ɓe mbuliri fa abada noonni capanɗe tato e nayo woɓɓe ɗu mbuli mbulanɗe bonɗe sanne tato gondu konda mbulide wona sanne mota kankay wuli fa timmi noonni fande motoye kotto nogay kandu mbuli caggal muɗum telemgo no darno hadde station on kandu konda nangui yiite mobilaji ɗiɗi pamari gondu wuli jonka Allah e bawɗe muɗe komin balliti waɗi ko station on kay nangay
vers la station qui était à quelques mètres de là
e nder haala makko kegan ko o waɗi a saabi Allah e fuɗɗan lewru sumayere hoorejo gouvernement birgira fini o du anake yaade ɓiɓɓe leydi niger hakkillo fukkingo coɗɗodirol enɗan e nangodirol dewol Allah caggal muɗum ndu fa hande o watti dande yaade e lumoɓe ƴeewi to lumako muɗum kat tawe ɗum woni ñamru hoyiri o woɗi du o haali e wiide ko gomnanti no walliroa nimɓe tawraɓe saɗorndam ɗum woni connirol ñamri dow ko yirdan yeru no habaru burtotoɗo wakkati fuu no haala les sayel hande subana o noonni alsilameɓe leydi meɗen niger subana hande o ummodi e sumayere ko lewru sumay du anandu nder wakkati sumayere o do nimɓe jamirama tokka laabi goɗɗi no moustapha hammadou modi bo bajotoɗo wiri nafisa adam sirfo jewtitiɗo e makko
cumiɗo haɗaka moɗude joode mum ko woɗa jaati woni ñallan tutta joɗɗen enɗan caggal mum du konna cumiɗo haɗaka yaade gollowa golle laatiɗe fuu noonni hono rewɓe joni no wawi ya defoa en ni e ɗum du fuu wala gacce jonka ko haɗa woni ñallan tuta joode ɓoole tan ma ñallan ɗani no hara ɗum ɗon kay woɗa woɗa du konna jomum waɗa joɗɗo haala haala himɓe feereɓe goɗon no waɗa ñooreji gon kañi e haalaji fuu suji e ko nandi e muɗum ɗum kay fuu woɗa hana du konna jomum banti na julde mum julde foto witto ɗum noonni nden noon hande nde endan ko neɗɗo hani waɗani woni haɓɓa anniya ñalla kandu kondan no du o no juula ɗum woni ko wooɗi e muɗum to cumiɗo haɗaka ƴeewa télé ka noon woni yiɗa kana tawe so ƴeewi télé o to yiya ko boni hen o yiya kulle lobbe hono ko nande jande qur'an e hono wajuji en ɗum ka wala fo
basede coran ce sont des émissions coraniques des émissions
yeruni noonimɓe mbowiri ɗum hittande fuu dow luuɓe leydi meɗen niger ɗum woni jangore sumayere na ceede ñamdu ɓeyde misali pomde tere ko itteteno filinge ko kilo mum sonnetake nana nden buuɗi capanɗe joyi hande buuɗi hemre woni ko sonnete ɗum du ko saabi ko waɗi ɗum ceede pomme de terre ɗe ɓeydi lumoɓe ƴuwoɓe leydi nigéria kamɓe jaɓɓoto loreji gaddoji pomme de terre ɗin cooda ɗi coƴƴito yeru no hoorejo fedde jinganore ɓiɓɓe leydi mamma nuuri wiri ko diallo mariama kenda yewtidi e makko
lumotoɓe leydi Nigeria garto cooda seɗɗa keɓaɗo on. No wodi ƴuwoɓe leydi Filinje taɓɓotoɓe loreji ɗin ɗo ɓe jaara Nigeria. Ɗum ndu ne waɗi ko kulle ɗe keɓata ko sanne. Kaden ndu ɓurɗo sodude kan on ni sonnante, amma lumotoɓe meɗen noe ƴewtinade no waɗi ko mosola heɓo. No wodi pompiter gonɗo no ƴuwa leydi Burkina Faso tawte ɗum ɓuytiran. Foti kilo on sonnete, ɗum woni min anda ngam jon fuu botoji ɗin gona no jippine, amma pompiter o kay heɓoto. No waɗo o hele ceede ɗen, no waɗo dow o haɗa ɗe ɓeydo
forme de stabilisation de prix.
Don sabini ko horejo Sarusi kawjido luma ko der redu leddi on Isiaka Musa Raufu o hali e wide o Sarusi hoji labi ko tafutawe e jewtinade o e jeddi gudum woni komite pombe tere o fa heba cede mun buito. Nani mbiye ano gineji liyotu chede mumbe idake sane dera rejio maagadezi osa dorma du adi haki loji nimbe sane fudu le wakati le urusuma yoburi bandi min anise karim yei derlube galure ne ejewele. Sumana Ahmad Famtindo nimbe.
Eden tawa ender luma agadez nokkuto li ordum kanyo kulle nyante de kecce gonno ciotte nokkuto himbe gobbe ngari fa soda jonna me tawi ciede kulle den enda beydama
ga azmi e sumay ko jamda fu da wi aka kemdidi a wi hemre e waygu un wala du sojjo ko gada fokuhu cadaki kemdidi e waygu isodi ko biriji denno kemdidi no hande sai kemdidi e waygu gedire o fu ni en sonnata
madugu nuhu horejo dental hawrindeji wadobe deme kulle den endan agadez o beydol ceede kulle de no tokki lawol mum faano wodi
ano hana gacce remobe bennon amma der wakkati o ko watta rema yarna dun jaadi suma yere hikka dedu wari foto diri e bulekiki kaden du bibbe ledde den duuda dun ni woni chaada
Mohamed Ama latir kamoni horejo addc jingonobe himbe do filla nyamriji mo rejo agadez haali kandu o wi mo nodda ko watta ko himbeje ngada jam jam e le golle de
wakkati fuude suuma yere wari sey ceede dan beede sanne tawi du der leydi meden demal gal fu wona no wadi debe beydan be beeda ni sedda ko watta himbe torrata amma min jabata min duron ko watta neddo fu heba barka suuma yere de
beedu gol ceede kulle de lewru suuma ndu enna latneke lumobe regime agadez mbawka mawka sanne.
Nani tonuji chapande jeti gauri kamwani ko sonni duroite kwa irnami yadi nimbe ura agadez taurabe tampiri sabi alla eleuru sumayo. Asawe bitido wani kudumfuta der bangeje chapande jegomde dun jewta der agadez yadi kie pili dedun. Nani dun sabi ko chogungudo der no kuje sapo ego dun wate der komino. Dun ko sabi Adamu Habi Golo Meri kawjido fila chonirole nyabri o yewtidi e Moussa Mamman Magades.
À cette première phase, la commune a reçu 70 tonnes de
mie. Arande ni commune hebayna tonuji gauri chapande jeddi. Min ngadi no kuje ciotirde sappo e go. Hono bangeje kanyo gure batodurde kanyon ko min kawrto, min dar hakkunno ena min ngada sotirde. Do majjum won ko min puddi golla ngal enda. Botor gauri ndu kilo chapande joyi wana ujunere e kemetati. Kanon woni ko han himbe fama woni wana neddo fuwawi hedde soda ndido gauri. Sabu dum wadna kana himbe tampube ngala bawde. Jonno wadi ko min joddini fedde hawje tonde ciotol gauri enda. Mawdo bangere kan ko warte e horaku fedde den. Jowrub ben kanyam bangeje heb ndi moy won wala bawde ben du konda woni ko gomnati woni filo fa wadde na ballaga e lawo goldo
c'est cette cible que l'état cherche et c'est à eux qu'on doit faire cette vente.
Nani nimbe wobbe tawabe der bangeje nyame godde der nyaloma kenga on fu ngala ndia e pompiji mu en ko nyata kanju woni misali bangere kwara kano nor to hande subana o bandime ruke yatu Abdurrahman ye yewtide e wobbe der mabbe kalbe mettergal berde mudum kettine nane kobe mbi
illa jande jeego subakano diyan dan tajata sey ni yande go na didi jemma illa du guleki fuddino dum hoya ba deda heba kedu sey hawju lobbo de hana non sey wondiraabe ballira
da gonda am noni
nan ma ana be ko fe
do wakkati fu miden tawda sa don nan diyam illa subaka yande jeetati sey caka jemma ko diyan dan warta
iner minuwi
wallahi har yitte inadi
diyan dan yande joy subaka dan darto sey yande joy jemma ko dan warta imbe nyallan gala diyam
bagum bono igsambore sey yare
nanni nyamdi yaade kolte ko sukaaɓe e mawɓe kamɓe ceede ko ummoto ujunaaji hemre e lasooji ɗiɗi e jeegom ceede sefa kam ɗum hawra ɗo nyamey hakkunde nogayi e nayi lewru avril yaade nayi lewru me mballaga noon ko waɗana nimɓe région di fa tawraaɓe saɗorma. Kettine nane ko madame Mohamed Falmata Baba Omar wi Soumana Amadou goto tawaɗo nder sigiliɓe ɗum ɗo.
Min keɓi botoji maaro sappo e goo. Min keɓi du botoru lanɗam kanjum e tamaroje farkaddule ko worɓe 2,838 ko rewɓe 1,687 toggoje pamare hijabu rewɓe 1,688 kufuneje 16 kaddude sukkaɓe ko ɓuri hitaane 3,385 koye gaɗan hitaane 1,555 paɗe sukaɓe rewɓe 4 paɗe sukaɓe worɓe 31 rewɓe 19 e sakuji ko rewɓe e ko daɗɗete dow leece e ko watta daraji nogay ceede labɗe 1,046 kam min jogi hande ɗe yeehi di fa min gaɗa ɗin ɗum fu ñamri min kokka himɓe.
E yeeruni no fa hande Falmata holliri o wi kamballaga yaade yeeso ka yottinote ton e ndan di fa o wi caggal ɗum ɗo du wala hen no woodi sigila cigilaɗo fa woɗi ko attawe ɗum woni ano mbiyen kolte gaɗiraɗe di filé go'o lewru men yaade 13 lewru men ko ñalande ittanaɓe rewɓe leydi meɗen Niger ɗum ɗon hawrete yarane ɓe nimɓe tawraɓe saɗonda. Kettine sigilaji studio kalangu kadi to tawaɗo nder duniyaru do Facebook studio kalangu.
Facebook studio kalangu
no wala kam sanne miɗo feccide ɗum.
Nonni en garta e yewtere meɗen pindino dow fille taƴanol dow fille taƴol kiite neɗɗo fuu nanga no tawa no waɗa gacce joomu no wawi nangede fadde fa ɗum tabintine gacce pamaro on nangol mum ɓurta balɗe ɗiɗi amma iɗum wawi ɓeydede balɗe ɗiɗi togom no maître goje maymuna famminiri ko Rafika Attar yewtidi e makko.
Neɗɗo fuu waɗi gacce no hani fadde balɗe ɗiɗi du dewtere kiite leydi taƴani paddol yimɓe gol amma iɗe bawi ɓeydede nde ni ɗum foti ɗe ɓeyde goje maymuna gazibo gam famtinde himɓe.
Neɗɗo de waɗi gacce ko nange mawɗo polisiɓe nanguɗo neɗɗo on wattan teykaki waɗe gam ɗum hakkinkina ko neɗɗo waɗi gacce ɗe na hana balɗe ɗiɗi o faddoto neɗɗo nder majji du o durwata ɗum faama fa laaɓa e neɗɗo waɗi balɗe ɗiɗi ɗe mawɗo polisiɓe o tan wawi wi neɗɗo fadde ɗum du dewtere kiite leydi wi ɗum amma de mawɓe polisiɓe o na gendarmaɓe o timminay teykaki mum no wawi windi ƴama procureur ɓeydana ɗum balɗe ɗiɗi gon hano no dewte kiite haaliri ɗum neɗɗo wawa fadde ko ɓuri balɗe nayi amma misali nder hawra itta yonki ñamol ceede gomnati na jama aare golle ɓiɗɗam bonɗaku kam en kay balɗe paddol mu'en no perodiri
mawɗo polisi fuu wawi waɗi neɗɗo fadde nanoyi
mawɗo polisiɓe nanguɗo neɗɗo on kan tan wodi lawol faddade neɗɗo balɗe ɗiɗi na nayi kanko mawɗo polisiɓe on kanko tan hokka lawol gol
de ɗume dewtere kiite wi'i de neɗɗo torrama na famɗinama
hano no dewto kiite bi'iri neɗɗo fuu fadda ñande faddaden no waɗante ɗerol ƴewtinaki cellal ɓandu mum denne neɗɗo fuu mo yetti Allah ko wadda amma ko yofa wurtodoke barme neɗɗo o no wawi noddoyde mawɓe polisiɓe o yeeso procureur gam ɗum haɗi neɗɗo fiye piɗe gala nder
deyde neɗɗo yawtinama balɗe ɗiɗi na balɗe nayyi ɗene
ɗum du se neɗɗo yaaha noddowa mawɗo on to procureur
de sulluru duune o wodi ɓe kana wattede nder makko
neɗɗo fuu waɗi gacce nde waddama no wattete nder mayro seyni hano ministriɓe députéɓe na kitotoɓe kan en tan dewtere kiite de waddane koyirna ɓe paddete amma hana nder mayro kiitotoɗo kam kay nde waddama faddatake seyni yaare galuwar kaso
nani ɗo wonto kibaruji meɗen fulfulde tili en jettan sumana Amadou Ali Ñali firtanɓe ɗi eɗen gal fulfulde ɗum ɗo ni eɗen andina bandiraɓe men hettintoɓe en yaade to woni radio ji gattoji ano sigilaji miniɓe ɓe jafo saabi Allah e saɗormaji koni ɓe gonno keɓa yaade e dow internet on non. Nonni Fawade joni mbi en Batu Joɗa kaalen gatteɗo hande ɗo ɗum woni Balkisa Hamidou kan waɗi o to endan duuci nder région ɗo. So ɗum ɗo ano heɓde lawol ɗum woni internet e yaadu yesso ko heɓa nder mum kanƴum woni ko Batu Joɗa kaale o kalte kirte to jahirti